Maji matulivu, Rabi unifunze, nijue utakavyo, nitakupo hata wewe, popote uendapo, wewe ni nguvu yangu, nikiwa mnyonge.
Go back.